Si vijana wamepata kazi.
Kwa hivyo rais wetu tunataka kukuomba, wewe focus on the job ahead. Wewe uko na mkataba na Wakenya ya kujenga manyumba ya affordable housing.
Sometimes imekuwa too much. Kila president akijaribu kuendelea maendeleo, mtu anakimbia kotini, anapewa order, maendeleo inasimamishwa na koti. Kweli hii ni ungwana kweli? Hata kidogo sio vizuri. Kwa hivyo mimi nataka kuambia Your Excellency, endelea hapo hapo, kanyangia hapo hapo.